Minista wa Buganda obusanikiddwa essanyu emizira n'enduulu omubaka wa Bugirimaani mu Uganda Ambassador Masias Ssekawa bw'ayogedde Oluganda nga yeebaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'engeri gy'alungamizza Obuganda n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ng'ayita mu misinde gy'amazaalibwa ge buli mwaka. Olubiri lwa Ssaabasajja olw'Emmengo lukwatiridde nasisi w'abaddusi abakedde okudduka emisinde egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 71 nga muno mwe mubadde n'omubaka wa Bugirimaani mu Uganda Ambassador Ssekawa ng'ono Katikkiro Charles Peter Mayiga yamwanjudde eri Ssaabasajja wakati mu ndoolo. Ssaabasajja asiimye Ambassador Ssekawa ambuuzeeko ng'ono yeebazizza Kabaka mu Luganda Obuganda ne bufissanyo olw'engeri olulimi Oluganda gye lusaasaanidde ensi yonna.
Emyaka egiwera kati yakomekkerezza emirimu gye mu Uganda n'Oluganda yawunze bulijjo yeetaba omubirize ngati aze okulakusasa Kabaka nammwe. Kabaka wabwa Kabaka bwa Buganda nikukubika na emisinde gino kibale kikibwa kyendi okwetabamu emirundi etaano kati muli ekibiina ekiwunikiriza
wano Katikkiro asiimye abantu ba Ssaabasajja olw'okujja mu bungi mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssemunswamu ag'emyaka 71 n'abakungu okwongera okwekuuma akawuka ka mukenenya.
Tubakubiriza nga twesigama ku bubaka bw'otuwa ne tugamba abasajja babe basaale mu kutaasa omwana ow'obuwala era buli musajja ali wano wanika emikono ng'okkiriza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okutaasa omwana ow'obuwala. Mwekuume, mwetebeze, abalina obulwadde mugondere ebiragiro by'abasawo.
Abantu babeena abeetabye mu misinde gy'omulundi guno wakati mu ssanyu beebazizza Katonda olwa Ssaabasajja okusiima najja okusimbula emisinde gy'amazaalibwa ge egigendereddwamu okulwanyisa okusaasaanya kwa kawuka.
Amannya gange nze ngoboka Zefuloni mbiridde mu ndeeba awo mpulira essanyu okubanga ndi mazaalibwa ga Kabaka ag'ensanvu ogumu ag'ekitiibwa era ndi musanyufu okubeera mu lubiri n'olwekyo nebaza Katonda olw'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka emisinde gya Kabaka egy'ekitiibwa kuba gya buli mwaka o anuwari anuwari
mapunga okubanga mujja ne mwetabanga mukigendi emisinde okuwagira omulanga gwa Kabaka okutaweza emyaka samukumu
ulira bulungi nyo gwakabaka jamuto
amanya gange sikwanaka cyopresbiti kanca nyo okubeera waneno ku mazaalibwa ga Kabaka agensa mwemukwekesai
mu ngeri emu abantu ba Ssaabasajja okuva mu ssaza lye ly'e Bulemeezi nabo beegasse ku Buganda bonna okudduka emisinde gy'amazaalibwa ge ag'omwaka guno. Omusasi waffe Samuel Kanyike y'alina ebisingawo.
Abantu bakkidde ddala bangi ddala nga wano emisinde egya wano gisimbuddwa ku kaludo nga ku kaludo wano ekasana nga gisimbiddwa Father Tony Ssekimpi nga ono yakikidde omusumba w'essaza lya Kasana Luweero. Ssekimpi abadene omami wakabaka atwala egombola ya mmyukansege butuntumula ali Musa Kirumira sako abami abegombola eno nebasimbula emisinde gino nga begatiddwako ombaka wa katika munnos Dennis Tekabira meya omulonde Paulo Mukungu n'abalala bangi ddala nebadduka emisinde gino. Faza Sekimpi asimye Ssaabasajja olw'oku ovayo n'ekirowoozo ekyamaanyi ddala okulowooza ku bantu be naddala mu byobulamu nga yatandikira ku Fistula bwatyo Nalubiri ssaako mu Kenenya n'asaba abantu okutwala meseji eya Kabaka mu mbeera eno era asimye Katonda olw'okuwangaza Ssaabasajja okutuusa ku myaka gino era bwatyo n'asaba